shirkadaha maraykanka ee soo saara qalabka iyo biraha spare partska baabuurta ayaa ugu baaqay dowladda maraykanka inay joojiyaan qalabka baabuurta ee laga keenayo dalka china ee lasoo mariyo dalka mexico kadibna loo iib keeno suuqyada dalka maraykanka. xiisadda arrintan ka dhalatay ayaa kor u sii kacday toddobaadkii lasoo dhaafay. saare cidla nuur ayaa inoo haysa warbixin ay v o edu arrintan ka qortay.
shirkadaha maraykanka ee soo saara baabuurta iyo qalabkooda ayaa sheegay in wax soo saarka shirkadaha china ay soo maraan mexico kadibna suuqyada maraykanka ay ku soo galaan qiimo aad u jaban, taasi oo ay ugu wacan tahay sida ay sheegeen in dowladda china ay lacag ku kabto shirkadaha dalkooda laga leeyahay ee biraha iyo baabuurta soo saara si ay u jabiyaan shirkadaha kale ee maraykanka ee sameeya qalab la mida amaba ka taya roon kuwooda. waxaa kaloo iskaashatada shirkadaha maraykanka ee baabuurta soo saara ay sheegeen in shirkadaha china laga leeyahay ay ka faa'iidaystaan suuqyada xorta ah ee waqooyiga ameerika ka jira, taasi oo qaybo ka mida warshadahooga ay keeneen gudaha dalka mexico si wax soo saarkooda oo qiimo ahaan ka jaban kuwa maraykanka uu soo galo dalka maraykanka. warbixinta ayaa intaasi ku dartay in shirkadaha china ee xarumaha ka samaystay mexico ay helaan faa'iidooyinka heshiiska maraykanka iyo mexico u dhexeeya ee isdhaafsiga ganacsiga iyo sidoo kale lacagta cashuur celinta ah ee gawaadhida korontada ku shaqeeya iyo qalabkooda midkiiba loo celiyo $7,500 oo cashuur dhaafa. safaaradda china ee washington ayaa ka jawaab celisay eedeymaha ay u soo jeedinayaan ganacsatada shirkadaha baabuurta ee maraykanku, waxaanay sheegeen in wax soo saarka shirkadaha shiinuhu ay ka turjumayaan tayada iyo fikradaha cusub ee ay markasta horumarinayaan warshadaha shiinuhu, taasina ay keentay in ay soo saaraan qalab tayo sare leh sida ay sheegeen qiimahooduna macquul yahay oo ay dunida u iibgeeyaan. warka arrintan ku saabsan ayaa maalmihii ugu dambeeyey warbaahinta aada u soo jiitay kadib markii shirkad weyn oo samaysa baabuurta korontada ku shaqeysa oo china laga leeyahay ay soo bandhigtay qorshaha ay ku doonayso in warshad samaysa baabuurta korontada sida kuwa loo yaqaano tesla oo qiimahoodu aada uga jaban yahay kuwa kale ay ka dhisayaan waqooyiga dalka mexico. mas-uuliyiinta shirkadda tesla ayaa iyaguna sannad ka hor shaaca ka qaaday in warshad baabuurtooda soo saarta ay ka dhisayaan magaalada lyon ee dalka mexico bishii oktoobar ee sannadkii tegayna waxay sidoo kale shirkadda tesla sheegtay in shirkada chiniisa ay $1,000,000,000 ku dhowaad ay ku maalgelinayaan mashruucooda dhismaha warshadda baabuurta ee mexico laga hirgelinayo. qaar ka mida mas-uuliyiinta dalka mexico ayaa iyaguna ku doodaya in maalgelinta shisheeye ee dalkooda ay faa'iido badan u keenayso dadka reer mexico. mudanayaal labada xisbi kasoo kala jeeda oo ka tirsan sharci dejinta maraykanka ayaa xukuumadda madaxweyne biden ku cadaadinaya in baaritaan lagu sameeyo baabuurta shiinaha ee kasoo gelaya dhinaca mexico.
mahadsanid saare cila nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay.